Daniel Jugu Arena sia spana za unji. Hizo ndo same seat na bamba ama nini? Kisa P. See you my nigga Kisere. Unji. Na wafikisha juu ya kilele cha mnara bila parachute. Acha kelele pua kama chupi. Kazi kusema ya watu na yako kangani. Bado uoni tu kudulo we matako ya nyani. Kama kawa kitu na boxi, Cassius Clay, Cassius Bay. Ukiwa high ni precious day. Mandingo sibishani na we brazers gay. Wananita carbon 14, it measures age. Iyo bombo clock vipi mbele ya raia namba mbili. Unajisaulisha kwa bongo sonya mbanywili. Unajitoa kili, unajiona uko nchumbiji. Kumpe downtown unakuchora tu magwiji. Mad citizen, brain magnificent. Wala sina swagger zako brock like 50 cent. You know I'm more fitted in, I never stayed loose. Wape ene sama zese nipe French yes, Grey Goose.
Rima panda, 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 panda. Kona tume panda, panda, panda. Remember, kati upanda, panda, panda. Kati tume panda, panda, panda.
Mesela,
rima panda, panda, panda.
Panda,
kona tume panda, panda, panda.
Just let my day soothe. Madem wenu wana loa kwa bus na lay booth. Umeibukia kwenye chocho sama kawis. Wacho maji ndo kiboko ya wachawi. Ugali mawi wawi, jizinga in the kitchen. Unaziba nipishe, wone ninjas on the mission. Nimbinje when I'm drifting, eager but I'm different. Utapasuka msamba my nigga, you better listen. Msimu huu ni waspana tupu. Ufuturu na nguruwe kisha daku na makuku. Ndafu ama supu ile chafu ya mapupu. Ebwana big simbo na mpatabu sana Zuchu. Our comedians, I wanna obedience. Zaidi ya wachikeshi sababu wa wana experience. Show zao TDS, mulizi hata TDX. Viwango zao TBS, wombewe na TDJs. Kwa mapepo hayo bado hawatoshi mamposa. Gego sulevo yao ni mimoshi sankofa. This is hip hop, we need some sorted consciousness to feed the focus.
Rima panda, panda, panda.
Panda,
kona tume panda, panda, panda.
Remember,
kati upanda, panda, panda.
Fire,
kati tume panda, panda, panda.
Mesela,
rima panda, panda, panda.
Panda,
kona tume panda, panda, panda.
Remember,
kati upanda, panda, panda.
Fire,
kati tume panda, panda, panda.
Bro, bro,
sing a say, mamba da, bro, panda. Yes, sir. Sing us out.